time niko set. Want to home again, kuna na look up to me. It's all about the money, kwenye biza kuna jogo.
Natan maji into wine, unweza daniamini Jesus. Kwa bendera kuna white, walirarua na masizas. Kifo changu ni kikuu na nakichomea masigas. Na wabasnezi mabaz, pia nyinyi mwanze kurime. Walinambia tu ni grind, sikuwa na jweli kwa crime. Niluziwa tu matunda mpaka sasa na first time. Watu wangapa na magari na ulikuwa na uza maka. Ukuwa na time, hauna pesa, ukuwa na pesa, hauna time. Nilikuwa tu na confirm, simlambi wa mda ni pesa. Narudi zangu kijiji, maisha jiji amenishinda. Deli na chest to the bag, do yote inesha kwa rent. Kila mali na madeni ndo mana miuvalia hood. Na fake life social media demo wako alimtumia nudes. Usiku kilala mapemo na shindana na the dead. Miwaga nkichoma kitu na fikiria kama yai. Ukika kama majani una maziwa atakuchai. Na yanzi shevi mtakopi alafu mnajiona the best. Sisa hau yu namba moja kabla mtaje na the rest. Aliuawa kwa baridi na saikesi haina koti. Kama jazi linazama tuenze tupige maboti. So one I hit, nafanya nachofanya every time niko set. On top of my game kuna una look up to me. It's all about the money kwenye biza kuna dogo. Mkubwa na mdogo walisema tuna muda, kumbe sisi ndo visogo. Wasupa kijileta na we na misha kidogo. It's a one night hit, nafanya nachofanya every time niko set. On top of my game kuna na look up to me. It's all about the money kwenye biza kuna dogo. Mkubwa na mdogo walisema tuna muda, kumbe sisi ndo visogo. Wasupa kijileta na we na misha kidogo.
Hata mkisema bado mi nazidi songa. Kanyeni bibi zenu ama tutawagonga. Natema mbovu kwa speaker leo na waponda. Yani na watafuna tafuna kama na wachonga. Akili fiat kilenga uwa sikosi. Mini mtoto wa maskini la ndoto ni za kibosi. Likip try ataka walisema na force. Yani alhamdulillah pesa itoshi kwenye pochi. Hii game nataka kumakinika. Itaki papara nyingi ipo siku tasikika. Kikubwa duo sipende kukunja ndita. Alafu punguza mbea mana kote unasifika. Si hata wewe najua ego haifai. Asiyefaa kafaa ngombe wa maskini azaye. Life ni short, jipe wakati furai. Usitoroke madeni, walipe wanaokudai. Nasema eti sizi ni memtupa. Chochote alichotaka siku sita nikampa. Najua nini alinifanya nikajuta. Ni story za mapenzi moyoni mini shafuta.
It's a one night hit, nafanya nachofanya every time niko set. On top of my game kuna una look up to me. It's all about the money kwenye biza kuna dogo. Mkubwa na mdogo walisema tuna muda, kumbe sisi ndo visogo. Wasupa kijileta na we na misha kidogo. It's a one night hit, nafanya nachofanya every time niko set. On top of my game kuna na look up to me. It's all about the money kwenye biza kuna dogo. Mkubwa na mdogo walisema tuna muda, kumbe sisi ndo visogo. Wasupa kijileta na we na misha kidogo.